proper ndo wanaganda vipropa na wanaomba ni sota na wanicheki na sotano. Kwa nini ubonge na ubonge juu ya rabbit? Si ubonge juu economy, inflation, global warming. Isi kisomo ni attention, global warning. Wanabonga wanioni, wanasoma wanisomi. Saumi niko wax na shona longi. Inatoka one end, ikienda the other end. Na by the time irudi, story sha change. Waliongezea chumvi, wanadishi makadem. Wanasafisha sufuria, wakanika mbaka plates. Wakasema time ni waste, ati always niko late. Look at his face, ataweza kuimake. Niko focus kize, plan 2010. Wacha endele kusay, say. Sema men are dogs na women lie. Hizo ni thoughts na zineza kuwa right na zineza kuwa wrong na zineza kuwa left na zote ni kusema. Uliza wahenga hata hao walisema na usiku walilala nikawa lilemewa. Jule mate walitema na waku wa medema. Walitiana kisu kwa mgongo wakitia na promo. At CDF ita to help ita tutenga ubaro za length. Ati mausi za health na mfuko zao ziko kept. Corruption ita reduce ati life ita kwa good. Beita shuka ya food wanatuchukulia maful. Sezo form 16A ime cause death. Na swali ni hey, village strategy help. Wache kusei wa act, wache kusei, say.
Wana say.
Freedom of speech na association. Neza bonga shit na msini mention. Ama issues zangu ni sweet zina drive attention. Nika attention ni die. Bile mna bonga ifai. Huku na marafiki wananisifia ti. Rabbit ni aje, hiyo ngoma yako ni tight. Umetolia video na hope ni nice. Una punchline tight, but still ilikuwa right. Una gigs at your night. Nina best time wani to mic shoot ya kam na yoni kukolu. Ukamu to pick, tuche kiki spit. That's the shit. Nikitan tu hivi wa shanza ti rabbit ata make it. Alafu yo ngoma yake ata si deadly. Kubonga ni free na mister temeki. Watcha wa say, say.
Say.